basensera nyo mutima gwange okuvola sikakananga tebuli kyeyawanise namubire gwekyaze nsazewo sijye gyoli obeeko kyonkolera nyamba mama tondekerera nze ndi mulwadde muyi netaaga obuyambi bwo
obebe
mu bulungi wayitawo era tosangika
Sasira oponye biro
kwagala kwange kuko kwefuge jangu mpange birawozo sizirika
oh bebe
mulungi waitawo era tosangika
aswere
tempuri cheri nyanyo mama moto wa
bebe
kwagala kwange
www.mp3ugandanmusic.com